maamulka hoose ee degmada Baydhabo ayaa kulan dhiirigelinayaan gobada ururka dhalinyarada degmada Baydhabo oo kaalin muhiim ah ku qaadeen garabsirmowka dadka danyarta iyo reedan dayactirowka nadaafada iyo bilicda goobo muhiimka ah ee magaalada. Kulankan way baa ku qayb galay maamulka degmada Baydhabo gudoomiyaha tumanka xafadood ee magaalada dhalinyaro iyo marti sharaf kale ankoreen ujeedka lan gobada kulanka waliba ku hadlay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo duceysan daacad
ona oo mishaaran qaadana durufta ka shaqeeyeen ilaahay ogeen ya wali sameeynaa in hoolo badan oo deegaanka lan gabaahnaay dhalinyaro badan ama dad badan kala tusaalan hayne boqolaalan oo mishaar badan boqolaalan oo aqoon badan dareem korta marka walaal is dheeri wali waayeen wadaninimada taas way ku saase ene noogohnaayt in dadkan aan gargaarna dalkaana horumar shee inagu shaqeeyna wali sigaareen ka baadnaa fadayeen simaha gudoomiyaha degmada Baydhabo oo runtii suun hamiin imaalan garabka nahay meelo una maraan meelo una injeedna walaniin qabsoomi wali cilada ajar walaagas dhaw meel raay islaankani kullo talayaayahay walana gudoomiyadeen eeda maasanta kaalan oo way qaadatay lam ilaawaan ah awalana kiin ku hayna guutaan degmada ama maamulka degmada Baydhabo dhamaantood si wada jiraan ka mahadnaan dunno ka fayan karimaha bulshadana sidoo kale ma hadnaan runtii dhalinyarada degmada Baydhabo aan wali ka tilmaam koray inay roogan booska shalay is waa in la roogan dhalinyaro 24 farsax surun soonke markii la hubay wali dareem gurtaana in wasaaradda amniga kulan hanayn qaban qaabade oo la neeray dhalinyaro ma hasantin dhalinyarada magaalada lanka ma hadnaay soo laamaha amniga la shaqeeyaan wali goobro ku hayna in antaana badan furumaha miinka la barayay oo ciidamada meel raay binaanka magaalada Roogan una la afru jarne haddana gargaarki wadne nadaafadii wadne horumarkii wadne intaas roo ku saasay lankastama ugu haas
dhanka kala masuuliyiinta iyo martida ku qayb galay kulanka iyo waliba iyo dhirigelina dhalinyarada oo dadaalan ka jiraan sidii aan horumaray lahayn dadsho iyo deegaanadii iyo garabsiyowka dadsho oo danyarta
daban daray ma korno aan aragane meena Ramadaanka inta lagu guda jaray khayr Allah si ajar Allah ku si dhalinyar badan idan dadaala magaalada Baydhabo si sunun ogsanna yaani wali ka badan alaajinta ka badan may ka badan aha baahoyin badan ajarta li ajli dhali dhalinyaradan duubadeen iyo oo jabsha wal ku biyaayaan bulshada dhex galaayaan masaajida surumaayaan jidata surumaayaan antaas dhan la jeedan iyo walnay soo mahayne in bulshadu ku farxiyaan afursiyaan iisiya mana farxad inuu walbiyo siyaam runtii dhalinyarada degmadan Baydhabo
dooyinkii in ka dadan booyi oo shaqada muhiimka ah ee degmadan ka haayti oo meel raayis ka horeeyay gudoomiyaha ururka gudoomiyaha degmada oo dhinaca dhalinyarada oo duceysanay daacad markan eedeeda ma santiin ee may waa farxadan inata in mar walba uu iskoonano oo may waa ee kulankan oo kale uu soo jeedinno muhiimana inata oo insiin ka maannagna
sidaha barnaamijka mahadnaq weelan meh ku koobo koro ee nasiis oo ogtiin ba adduunyada markii la ka hadlo dhalinyarada door ii leh koonfur galbeed oo hadii si aragahay tan ee guud ahaan markii la ka hadla ee dhalinyarada iyo ahamiyadda la siiyo oo ii sheeg maamulka hadda jirana markasta ma ahamiyad siiyay dhalinyarada
kan sare iyo kan dambooy dhamaantiyo wal kasta jiiru welbo oo Baydhabo meel eray soo qashan u baahan lahan dhiki wal ilaah goori lahan dhiki waqti haadir kan arasiin hadalay meel wal yaalan male ila aragtay ka ale baawri lahan gili meel eray soo way gubi wal ila qaado kore oo baawr la qaaday way qaadi silmad ay soo gudaa eeda lan ku shaqay waxda Faydhoor eeda ku shaqaydi xaliidi iida laga wal kasta oo laaha goori wal ila jeeyay meel eray soo gudaa kawaan kar jeeyay arantaas ay markuu waxday iyo guud ahaan dawladda hoos meel eray soo si degdeg ah ayuu ku jawaabni baawri ligili ila makiinooyin halka qaray oo meel eray soo walaasay wuliba la karro